Mungu akulaze mala pema. Baba, daima utakuombia dua njema. Baba, tutaendeleza yale uliyosema. Ulisema tudumishe amani, ulisema tupendane, hukutaka tupigane, ulitaka tuungane. Baba, ulisimama kutupigania. Baba, ulisimama kutuonyesha njia. Baba, moyo na mengi baba, twalia wengi baba, moyo na mengi baba. Baba wa taifa, majonzi umetuachia kifo, siungesubiria. Hatuna budi kukubaliani, ilaze roho yake mahali pema peponi. Baba wa taifa,
Raila Odinga,
utaishi kukukumbuka baba, japo mapema umetutoka baba, moyoni hautotoka baba, mazuri yako tutakumbuka baba. We baba, baba wa taifa,
Raila Odinga,
tulikupenda, tutakupenda, tutakupenda daima.
Ulale salama baba, ulale salama baba, ulale salama baba, tutaonana tukicha. Ulale salama baba, ulale salama baba, ulale salama baba, tutaonana baba taifa.
As soon as we get into the campaign,